uthando lwam ndabona ndwela amandla dlala ngothando lwam wamosha isikhathi sam mosha intliziyo yam ndibone ndwela amandla dlala ngothando lwam yekela ukudlala ngam uthando lwami ndibone ndwela amandla dlala ngothando lwami umosha isikhathi sam mosha intliziyo yam ndabona ndwela amandla dlala ngothando lwami yekela ukudlala ngam uthando lwam ndibone ndwela amandla amandla dlala ngothando lwam mosha isikhathi sam mosha intliziyo yam ndibone ndwela